Thank you. Thank you. Kitu gani hicho kinaromba ya wamenunua wapi kina Mapenzi yetu.